hard and what
Ashi Ashi
Kilungi Fisha Dede
Kana nipa mambo ya pwani ya jina pandisha
Mashi
Ashi Dozi kitandani ya jina simika
Nisi
Rani tichibuwa na katisha
Chi
Ish Tanya kanga mwali ya nafokatika Tamani alelele
Ali
Alelele
Ali
Oh ale Alelele
Ali
Asa hoka hoka hoka
Eh mama Dangote
Hoka hoka hoka
Mendes Don
Mana kwa gosioni Menifunga na sikio Mishika hapa Kini kusa huku Ukini chumu mimi Kini pusu busu jama
Hoka, hoka, hoka Kubwa ya wakubwa fella
Hoka, hoka, hoka
Hamisi talenta
Kama kono kono mwenda pole kwenye mchanga Na kupa mkono wa kongole baby we mwamba Hesabu za kukokotoa Umenifunza wewe Wani amisha mikoa Bumbuli kwa ukerewe Oma pensi ni kinywaji softi baridi Wana nuna Mwenza honi kifaidi Oma lezi amerithi upande wabizi Mwali nyuma Kama mlima itigi
Hoka, hoka, hoka
Nelson
oka,
Kisanga
Hoka, 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 hoka
Ajel the DJ
Usisitishe chumi tapata safura Nimeambiwa chuzi Unacheza gachura Achura
Anaruka ruka
Achura
Anajampu jampu
Achura oh
Anaruka ruka
Jamba ni chura
Anajampu jampu
Atete 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 atete
Give out the box
Atete 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 Fagilia
Sempuela babu
Fagilia
Eto kumwembe
Twist guitar
Sema sema kando Ayo mambo ya kinafiki Kama wayaweza mambo Kuja uonyeshe kati chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Oh chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Adede 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 adede
Kenshana mtoto wa Masaki
Adede 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 Fagiria
Ricardo Momo
Fagiria
Doni ya Madoni Fumbwe Shante
Ana kusudi,
ana
kusudi,
ana kusudi,